operating delta in control. Hulu panda minyama na padwa. Tila wazi fiti zidi kumova.
Osmart on it. T1 Breakers.
Yo, 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 yo. Oh. I wish you mwezeko, daddy. Na chuma tanga paseme mwajako, papa. Unaenda chape kupanda nola ina. Usiku mwesoba ine ningolila. I wish you mwezeko, atate mwezeko. Hapa manje ni enza, na ita nyumba ni na manga. Vintu vima ni endela, mucha pasi ni nga dandaure.
Zona pana pushing us. Zona kuja zona na fendeza na family futi enda pasogoro. Batia wabena malangala makamilion. Hapa balaleka zona no nikambisa. Nikabauza zona chirunga mchacha maweza kunyuza. Wase malangala wanizonda. Bata usa danda ula mainza sunga. Banja futi niza fendeza. Na ma dreams ya mende muna lukukamba. Na vema na kuplana mfuture ineza bifendeza. Azangala bakamba. Koma ita vision inesiza kataba. Halila futi vichichika.
Hapa manje ni enza, na ija nyumba ni na manga. Vintu vima ni endela, mucha pasi ni nga dandaure. Awiji mwezeko, atate mwezeko, atate mwezeko. Oh, yeah.
Baja wale kuzonda mauyanu na futu bakari kutabwa. Wakamba like father like son. Wimwana zona noipa mtima. Simze mdendende munga tate wake. Kaichurunga mwa machizonda. But you don't have to put it pushing.
I wish you mwezeko, daddy. Na chuma tanga paseme mwajako, papa. Unaenda chape kupanda nola ina. Usiku mwesoba ine ningolila. I wish you mwezeko, atate mwezeko. Hapa manje ni enza, na ija nyumba ni na manga. Vintu vima ni endela, mucha pasi ni nga dandaure.
Gani zira zona sembe mwenzeko zona yo. Best whisky I'll provide for you. Mwamele mna evita nila mwamele wake kuti whisky. Sembe zona na gula. Batu jamtima mwamele mna ni uza ofanga bantu pamozi na kuyo. Yami kila mulungu mbose sinza kaibala. Sinza kana mazira po mundu boza. Sinza kapa jabene. Mwamele mulire atate kati zona nifu kwa nisika. Uzili pembelela jawi zose na kumuza mulungu inazintarisa.
Oh yes, oh.
Zedwop.com.
Postmart on it.